Blog Talk Radio. Radio Itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuhuje mwese abateze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa kane ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange mu studio za Radio Itahuka bakunzi ba Radio Itahuka rero kwa kane ni umunsi tubagezeho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda umunyarwanda ameze ate umunyarwanda ahagaze ate umunyarwanda abeshejweho ate na kariya gatsiko karamubangamiye kariya gatsiko gakomeje gutsikamira umunyarwanda kariya gatsiko kakomeje kubuza umunyarwanda amajyana amaza umunyarwanda nta mashyi no mu mudi wakigira umunyarwanda n'inyagupfa umunyarwanda n'inyaguhera umunyarwanda nta buzima nta buhumekero umunyarwanda nyine nuwo guhondagurwa umunyarwanda aracuzwa utwe umunyarwanda aramburwa ubuzima bwe igihe cyose abanyarwanda se kare gatsiko kazabica kabamare mu Rwanda njye ni ikibazo nibaza buri munsi nimba ari wo mugambi wa gatsiko cyangwa nimba ari yo gahunda agatsiko gafite yo kugira ngo kazice abanyarwanda bose kabamare mu Rwanda umunyarwanda nta kigira utwe umunyarwanda baramucuza umunyarwanda baramucuza ubutaka bwe umunyarwanda baramwamagana ngo nagende sinza aho azajya nugize imana akabasigaranye ako gace k'ubutaka utwahinze nta turya ntibareka ngo aturye batijyana mu makoperative jyana ahangaha ntihagire icyo asigara yagaburira abana ugasanga amakoperative amuha utwo dufaranga tw'ubusabusa ejo bundi akazongera akajya kugura ibyo yashyize muri ayo makoperative igiciro kikubye inshuro icumi no kugeza kuri makumyabiri kuko ubuzima bw'ubunyarwanda rero abayeho kariya gatsiko rwose banyarwanda ni twebwe tubabaye ni twebwe turajwe inshinga n'ibibazo biterwa na kariya gatsiko ni twebwe rero two gushaka umuti tukaba twagira gutya tukigaragunzura kariya gatsiko tukakinsinsura kubera yuko aho bukera karatumara kandi katumarire ku rubyaro katumare n'urubyaro rwacu bakunzi ba Radio Itahuka rero reka ne kwizimba amagambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema Bwana Edouard Kabagema niwe muri kunyumva ijambo ni ryanyu
wi ndakumva neza cyane Chantal nizere ko nawe unyumva
yego
ok ni byiza niba unyumva ndagushuhuje ngasuhuza na Serge mufatanya kuvanga rw'ibyuma ndasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikira bakunda Radio Itahuka bakunda n'ikiganiro cyacu cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mu buryo bw'umwihariko turasuhuza kandi abayoboke bacu abayoboke b'ihuriro nyarwanda RNC aho bari hose ku isi cyane cyane abo mu karere dusuhuze kandi n'abandi bose baharanira demokarasi baba muri sosiyete sivile cyangwa se abo mu yandi mashyaka bose baharanira impinduka bose turabashuhuje uyu munsi rero tariki ya gatatu z'ukwa kabiri ndebe ntazo kubeshya amatariki umunsi tariki ya gatatu z'ukwezi kwa kabiri 2022 tubafite ikiganiro kigizwe n'ingingo zigize kuri eshatu ariko mbere ko tuzinjiramo reka mbanze nshake Jean Pierre nawe abanza basuhuze Jean Pierre dufatanye ikiganiro urahari
ndahari Edouard uranyumva nawe
wi ndakumva neza cyane gatanu kuri gatanu ijambo ni ry'abasuhuza batwumva
ya urakoze cyane Edouard Kabagema ndagusuhuza cyane ngushimira uyu mwanya ubafashe kugira ngo utegure iki kiganiro ndasuhuza Chantal Nyange na Serge nabo bari ku bihanga bw'ibyuma n'abandi bose bari buze ngo dufatanye muri iki kiganiro ndasuhuza kandi abari budukurikire n'abazagikurikira ngasuhuza cyane cyane abakunzi ba Radio Itahuka n'abayoboke ba RNC baba bo hanze y'u Rwanda nabo mu Rwanda bose kandi mbashimira kugira ngo umuhate bariho ukomeze wiyongere turi uko twakiza abanyarwanda kariya gatsiko rero turakomeza urakoze Edouard
urakoze cyane Jean Pierre umunsi rero turahera ku ngingo igira iti transport public cyangwa se gutwara abagenzi mu modoka rusange harimo ubugome bukomeye FPR yakoreye abaturarwanda ariko turebe turabyita ko FPR yakoze ubugome bwatumye yiseriva ibyo itabasha kumara igahemukira abantu ikicisha abantu inzara kandi yo ubwayo yiserivye ibyo itabasha kumara ni mwana umwana umwana w'igisambo ucura abandi akiseriva byinshi abandi bakabona ibyo barya akabicisha inzara kandi nibyo yiserivye atabasha kubimara kwisahane ihaye kwisahane atabasha kubimara ibingi bitorevuga mu byerekeye transport mwabonye ko ari inkuru yasohotse mu kanya yavuga ngo abagenzi bagenda mu modoka rusange ngo baraye kwarika kubera kubyigana kubera guhora batonze imirongo ariko impamvu ibyo bintu biriho turayireba mu kanya ni twari babaje iyo nkuru turabyasomera murabona ko harimo ubugome bwinshi muri ibi bintu bo ikindi ndi ngingo turi buganireho ni ikibazo cyo gutekinika imibare imibare y'abana bagwingiye mu turere nkuko bisanzwe barayitekinika cyane iyo nkuru nayo turi buganireho indi nkuru turi buganireho reka nzinyishake indi nkuru turi buganireho reka turi tuganire kuri izi ngizi ndabashakira nyuma inkuru ya mbere yo tuganiraho ni ikibazo transport public cyangwa se izi modoka zitwara abagenzi imodoka rusange zitwara abagenzi cyane cyane ikibazo ngo kiri muri Kigali nkuko byasohotse uyu munsi mu gihe komu iyo nkuru iravuga ko abaturage bafite ibibazo bikomeye cyane bahora batunze imirongo ariko ntabwo ariko byahoze abagenzi bakoresha imodoka rusange ngo kuva muri 2014 kuva mu byumvineza ntabwo ari kuva kera cyane kuva muri 2014 bararirayo kwarika ikibazo cyabo ngo akaba ari uko batonda imirongo idashira bategereje amabisi atwara abagenzi ari amabisi manini atwara abagenzi ariko kubera ubuke bwayo bigatuma abakozi batinda kugera ku kazi abatega nimugoroba wenda bavuye ku kazi bataha nabo bagatinda kugera mu ngo zabo iyi nkuru y'igihe ko mu itariki ya 2/2/2022 iherekejwe n'inkuru y'igihe ko mu cyanditse nyine kivuga ngo abantu ngo abatonde abanyakigali nyine bafite ibibazo byo guhora batonze imirongo ngo bararaye kwarika abatega imodoka rusange iyi nkuru iherekejwe n'imirongo minini cyane y'abantu ariko ubona ko ari abantu batuje ibintu bitaba handi muri Afrika kubera igitugu kiba muri kiriya gihugu ubona abantu barumiwe batonze imirongo bacecetse ntawegerana n'undi bose bacecetse bumiwe nta usakuza nta uvugana n'undi nkuko mubizi muri kiriya gihugu nyine byose ni discipline nk'iya gisirikare kubera nyine abantu barakanzwe bo noneho rero iyo mirongo minini abantu nyine barayinubira cyane uko ngo ikibazo cyo kubura amabisi asanzwe nkuko nari mbabwiye cyatangiye muri 2014 ubwo ishyaka riri ku butegetsi rya FPR ryacaga cyangwa se rigakuraho amatagisi ya kera yayandi bitaga ngo nitwegerane ari amatagisi murayabona ya kera mbere y'intambara amatagisi yagatwara abantu 16 yari menshi cyane muri 2014 rero bayavanyeho bamaze kuyavanaho bayasimbuza amabisi manini cyane y'abantu bakomeye murumba abaribu nitugera hasi murumba abo bantu abaribu bakoreshaga amatagisi bari benshi cyane bose barabahagarika amatagisi yanyu ntazongera gukora bashyiramo ngo amabisi manini ngo twara abantu benshi ariko amabisi bazanye ni makeya ntabwo ahagije abantu bose ni bakeya kabari nazo mpamvu abantu batonda imirongo idashira bamwe bagakererwa ku kazi mu gitondo ngo harimo abamarisaha ugize imana amarisaha ahagaze ari mu nkoresho no kugera ku masaha abiri bisi iraza indi kaza hashize isaha abantu bagakererwa ni ikibazo gikomeye cyane noneho ngo muri aya mabisi bazanye yabo yo mu gatsiko hejuru ngo manini nayo ntahagije abantu bagenda bahagaze ngo bamwe bakanabyinubira ko bagenda bahagaze abandi bakagenda babyigana noneho ngo bayanayise ngo byatumye ngo banayita shira umuteto kubera ko abantu bagenda nabi muri aya mabisi bumva ko bari benshi cyane harimo ngo bazanye ikibazo cyo kwagura imihanda abandi ngo amabisi ngo yagiye ngo agabana ngo ibyerekezo bamwe bagatwara aha abandi bagatwara aha nabyo ntabwo ari ibintu muri demokarasi ntabwo ari ibintu byemewe kugira ngo umuntu uriha umusoro umubwire ngo we ngo ntuzatwara ngo muri uriya muhanda ntugomba kugerayo kandi akora tagisi muri uriya muhanda wafashwe na kanaka ibyo nibyo bakoze ngo bariya batwara hano abandi bagatwara hariya urumva ko ntaho baguze imihanda ya leta nacyo ni kibazo gikomeye ko ntacyo bikemura nabyo bisi ni nkiya cyane muri rusange ayo mabisi yabo bavuga bazanye yo kwiharira business yo gutwara abantu n'ibintu ni make cyane ugeranyije n'abagenzi akaba nazo bamunyine abantu bagenda babyigana abandi bakabura bagategereza isaha bagategereza amasaha abiri bakakererwa ku kazi banagakererwa kugera imuhira urumva ko aya mabisi yabo ni makeya nazo mpamvu twavuze tuti FPR yabaye ntwa mwana wiseriva byinshi ibiryo atabasha kumara abandi abandi inzara ikabica kandi we yarunze ku isahane ye noneho agacura abandi ariko nyine ibyo yihaye atabasha kubimara ni icyo kimwe bashatse kumonopoliza cyangwa se kwiharira isoko rya transport ryose bararyiharira nibyo bakoze ariko byarabananiye kubera ko nta modoka zihagije bafite gutwara abantu bose kandi ikibazo ababikoraga bose abandi bakutwaraga amatagisi kera bose barabirukanye nk'uko babivuga ahangaha guhera muri 2014 barabahagaritse noneho rero ikibazo gikomeye ntabwo icya mbere icyo kintu cyo kwiharira isoko ryo gutwara abantu n'ibintu isoko ryo gutwara abantu pardon transport public kuryiharira murabona ko byagize ingaruka ariko ntabwo ari honyine n'ahandi henshi cyane twagiye tubona kwiharira amasoko kwiharira business mu Rwanda bikorwa na FPR ugasanga byononye ibintu ibiciro barazamuye uko bashaka ibintu byinshi birapfuye kubera ko nta piganwa ipiganwa ni ngombwa cyane mu bukungu ipiganwa ni ngombwa kugira ngo abantu batange serivisi nziza kandi ibiciro bimanuke mwumva rero ahangaha murabona ko iyi ni ingaruka ya mbere yo kwiharira isoko muri transport public ni uku nguku nyine babuze imodoka zihagije ariko akaba nta kindi gisubizo gihari kuko nta muntu bemerera kugira ngo aze n'abashyiramo imodoka kugira ngo wenda imodoka zibe nyinshi impamvu tuvuga ko ari ubugome FPR yabikoranye ni kubera iki kubera ko bari abantu abenshi n'abantu bahoze mu Rwanda babasopecya baga bifitiye wenda akantu k'agatagisi n'iki byose bafashe baguze kubera kredi wenda bafashe amakredi muri banki bakagira ari ibyo cyari kibatunze kandi abantu benshi cyane bose bagira bashya barabahagarika isoko bararyiharira none bigaragaye ko rya soko batabashije kuriha imodoka bafite zitabasha guhaza isoko amabisi yabo ni make cyane nkaho bavuze bati twarakosheje bari abantu ni benshi cyane twarabahagaritse aho kugira ngo babwire bati ba bantu twirukanye muri transport twirukanye mu mihanda bikoraga amatagisi nimugaruke kuko amabisi yacu ni makeya nimugaruke namwe mukora akazi kugira ngo ibintu byihute imodoka zibe nyinshi zitubuke noneho abantu bajye babona tagisi n'abisi vuba vuba ntabwo ari cyo gisubizo bari gutanga ntabwo ari ba bantu birukanywe mu muhanda amatagisi bakirukanwa mu muhanda bakayaca mu muhanda ntabwo aribo bari kugarura igisubizo bari gutanga ngo barashaka kubaka utudege no utumodoka uko utumodoka tugenda elektrike tugenda mu kirere kandi ariyenodi kubera ko bamonopolije ibintu byose niwo mushinga w'utumodoka ashobora kuba abo bafite amabisi ashobora kuba ari nabo bari gufinansa uwo mushinga ugasanga transport ariyo mu modoka ariyo mu mamodoka ariyo yo mu kirere ibyo bari kuvuga byose ugasanga byose ni ibyabo kandi birumvikana kubera ko urumva ntibashaka kugabana isoko isoko bashaka kuryiharira iyo bari abantu bashaka kugabana isoko bakavuga bati bashaka kuzamura abantu bose bari gusaranganya rya soko bagashyiramo amabisi yabo ariko bakareka n'abariya abantu birukanwe mu muhanda n'amatagisi yabo bakaba baraciye mu muhanda nabo bakareka bakagaruka noneho bakavuga ati mugaruke noneho namwe mukore kubera ko abagenzi ni benshi cyane ugereranyije n'amabisi yacu urumva ko ibyo byari kuba ari ibintu biri logique bakaba basaranganyije akazi amafaranga akagera ku bantu bose noneho abantu bakaza mu kirere mwari kumva ko ibyo ntibabishaka bavuga ati ntabwo bigeze barashaka kuzana indi kampani itwara abantu ariko nayo igomba kuba ari iyabo kuko nabyo twabonye ko harimo amanyanga menshi cyane murumva ko ibi bintu ni ubugome ni ubusambo ni ubusahiranda ni icyo umuntu yakwita kugira inda nini ituma ufata wiseriva ibyo utabasha kumara niko umuntu yabyita kubona babuza abantu kwitwarira amatagisi yabo bakabirukana bakiharira isoko ariko naryo rikabananira ni ibintu biteye ubwoba kandi ryamara no kubana ntibagarure ba bandi birukanwe mu muhanda ngo nabo bagaruke bikorera amatagisi nanone bakavuga ngo bagiye gushaka ngo utumodoka ngo tugendera mu kirere ngo hagati y'ibihumbi n'ibihumbi bitatu urumva ko ni nugushaka kumunopoliza nitwo tumuduka ntago tuzaho rutwa leta n'utwabo bantu nyine kuko amafaranga baranyunyuje mu bantu umba imyaka wera muri 2014 bihari soko rya transport ryose na amafaranga menshi kandi kindi kintu umuntu wakwibaza wenda akavuga turababeshyera mwabonye ko ejo bundi muri guma mu rugo abakora mu batwara abantu babahaye ibyo bitankunganire bakavuga bati ariko ni ubundi wabyikora bavuga bati twebwe ntabwo tukibasha gupakira abantu benshi kubera guma mu rugo nabo kubera COVID-19 maratubwira ngo dutware kimwe cy'akabiri cy'abantu noneho twatwara kimwe cy'akabiri cy'abantu tugahomba tugiye kubihagarika noneho bakavuga babwira ngo yakumva barivugira ko nzama ayo mabisi na yabo bavuga bati mweze muje mutwara cy'akabiri ahangaha aba ikindi cy'akabiri mutabashe gutwara kigenda rivide tubongereza murumva ko nta wundi muntu bigeze bakora ibyo bintu ngo bavuge ngo niba mu kabari kawe wakiraga abakiriya 30 ukabasigaye wakira 15 ngo bazakongera amafaranga cyangwa muri hoteli yawe ntabwo bishoboka nta wundi muntu babikora ibyo babikoze kubera ko amabisi ari ayabo ngo mujye mutwara icyakabiri ikindi cyakabiri tuzajya tuba compensation tubarihe amafaranga mutabashije gushyiramo abapasaje tuzajya tuyabishyura urumva rero ko ni ibintu biteye ubwoba cya kintu bakoze muri guma mu rugo cyerekanaga ko amabisi ari ayabo nyine birumvikana ariko ahangacyo umuntu yavuga ni uko nyine FPR yaje igakenesha abantu yarabakenesheje bari abantu bari bafite amatagisi bari benshi cyane yarabakenesheje ibaca mu muhanda yabikoranye ubugome bwinshi mu buryo bwo gushaka kubakenesha no kwiharira amasoko ibyo nabyo binyuranyije n'amategeko n'amategeko cyangwa se amategeko agenga ubukungu bakiharira isoko rirabananiye babantu ntibabagaruyemo kuko nabo bariya birukanwemo umva nabyo n'ubundi bugome ahubwo ngo bagiye gukora ayo makampanyi yose urumva ko ahangaha harimo ikibazo cy'ubugome cyane ariko nta gitangaza kirimo twavuze ko ikintu kimwe gikomeye mu biranga ubutegetsi bwa FPR ni ukwiharira ubukungu bw'igihugu kuko nta handi hantu kereka wenda mu gihugu cy'abakomuniste hariya wenda muri Korea y'Amajyaruguru cyangwa se umushinwa ubona ko umushinwa nayo ntibikibaho no muri Kiba ntibikibaho donko nta handi hantu ushobora kubona ishyaka ritegeka kuriya ryiharira amasoko yose nta kundi kuntu nta handi hantu biba bikaba ari bigira ingaruka rero mu buzima bwa buri munsi mu bukungu bw'igihugu murabibona iyi ni ingaruka ikomeye cyane ariko birababaje kuko abambuwe akazi bari abataximeni babujwe gukora taxi zabo barababaye bagiye baboroga na bari abagenzi babura amataxi bagategereza amasaha n'amasaha nabo barababaye cyane murumva ko nagahinda gusa kandi katewe n'iki no gushaka kwiharira amasoko isoko rya transport publique mu Rwanda murakoze reka njye kwa Jean Pierre nawe agira icyo avuga kuri iyi nkuru Jean Pierre jambo n'ibyawe
ya urakoze cyane Eduard uri kunyumva
ndakumva Jean Pierre
ya urakoze ntago njya kure cyane y'ibyuvuze kuko mu byukuri ibyo kare gatsiko gakora nta kindi wabigereranye nacyo uretse nyine ibintu by'ubutindi kwiharira ubukungu bw'igihugu ariko mu gukenesha abantu badashaka ariko ikingenzi buriya nta nubwo ari kwiharira ubukungu gusa ni uburyo bwo kugira ngo bakontrole abantu bamenye niba hari umuntu ufite ubwo bukungu amenye ati abo bo hasi ndabagenza gute urabona ni nk'ubuhake buriya buhake bwa kera uko bwari bumeze ariko noneho buza na n'ubwenge kubera ko urabona hagezeho ikintu cy'ubwenge tekinoloji yaraje hanyuma n'ubwenge buriyongera ibintu bishakwa nyine abaturage bakenera biriyongera ku buryo ibyariho kera iyo babikontrola uko nk'uko kera byari bimeze ntibyari bukunde kubera nyine tekinoloji n'ubwenge bwaje noneho bakora ikintu cyari cyo cyose gishoboka kugira ngo ibintu byose babyishyireho babikontrole aha rero niho uzajya usanga tuwe uhereye nka hariya nk'uko wari wabitangiye kera hariho ziriya twegerane imbere yaho ziriya ariya taxi y'amahiyasi urabona yakoraga yatwaraga abantu nyine hafi Kigali Kicukiro hakurya za Gikondo hafi aho ngaho ariko urabona ibyo babivanyeho ariko burya bazitungaga bari abaturage mu by'ukuri bari mwaye ni washobora kuba wije amafaranga make cyangwa uri umukozi usanzwe uhemberwa ukwezi ukaba wasevinga amafaranga ukaba wakwigurira taxi ukayihereza umushoferi n'umukomvuwayeri bakaje bayirwana nawe ukaje gukaza ibi ibyo bintu ntago bikiriho babigendeje bate bafashe nyine nkuko wari wabivuze bafashe ayo mahiasi barayaca bazana amabisi manini kandi wibuke ko mbere amabisi manini ariya manini yajyagajya nyine mu ntara mu turere kure nyine ariko ubwo urumva bafashe ibyo ngibyo byo kujya mu ntara bisi zajyagayo izindi bazikoresha mu mujyi b'abantu baje bafite amikoro make kuba bakigurira kahiyasi abo bose babavanamo ariko ntabwo babirekeye aho bashyizemo amamoto ziriya moto urazi ko kera ntabwo zabagaho nazo rero wumva ukuntu bakontorora abantu bitonze ziriya moto zifitwe n'amakampani runaka n'amakoperative cyangwa amakampani mbese ugasa nk'umuntu w'umukire yifitiye nk'amamoto icumi ayahereje yenda abashoferi abatwara amamoto nyine bafite perimi b'abaturage bo hasi uburyo babahemba na kuriya kwitotomba ubona bashaka no kwigaragambya bari bababaye ariko ukurikije ukuntu nabyumvise no kugira ngo iriya myigaragambyo itegurwe bigere hariya byagiwemo n'abo bantu bene amamoto nabo mu gatsiko urumva ni ibintu birebire ariko abo bantu bo mu gatsiko ushobora kugira nka moto icumi cumi n'eshanu ukaziha abanyonzi bakajya bazitwara urumva nawe ntabwo uba uri umuntu woroshye ni nayo makoperative bagiye bibumbiyemo ariko abayayoboye ni abantu bo mu gatsiko urumva ni ukuvuga ngo umukire ashoboye kugura bisi nini ashoboye gukora koperative y'amamoto arakoresha ba bakozi bo hasi noneho ikibazo rero gikomereye wa muturage usanzwe wari mu ayene wumva wishoboye ariko wishoboye uri mu ayene ubwo we asigaramo hanze ntaza aho ajya ariko nabyo biragatsi kumva byarabananiye kubikontorora biragorana ariko si ukubananira ahubwo ni uko ikibazo gisa nk'aho kibarenze na wa muturage akitotomba cyane cyane nka kuri iyo bababaye wa wundi bagomba kubikora ibyo byo hasi byose atangira kubabara akumva arimo arababazwa wumvise ukuntu bari kubarya amafaranga bazanye ziriya ngo za mubazi turiya tumashini nyine batwara bishyurizaho batwaye amamoto urumva ni muri transiporo ni ikintu bakoze bagira ngo bamonopolize ubukungu kandi muri iki gihe urumva transiporo irimo amafaranga menshi cyane ni mu bihugu byose aho isi igeze ubu ngubu noneho ubukungu bwigire mu bantu bake abantu bo mu gatsiko bashobore kubukontorora wa muturage bakwirirwa ku nzira bategereza bisi amasaha abiri atatu yakererwa ku kazi uwo waba ari umuturage usanzwe nta kibazo kuri bo rero icyangombwa cyabo ni uko bashobora gukontorora abo bantu bakoresheje nyine ayo mayeri mu bijyanye n'ubukungu muri transiporo ni ahantu hakomeye cyane muri iki gihe tugezemo ku buryo ushoboye kuhakontorora neza ushobora gukontorora biriya bavuga by'umutekano urabona barabizi bazi uburyo uvanye umuntu hari ukamujyana hariya yari muntu ki yavaga he yajyaga he urumva ibyo ni ibintu bashobora kubaza umuntu wari wese bariya abanyonzi batwara amamoto ariko ubwo yenda ku kibazo cy'uburyo bakira ayo mafaranga cyangwa se ku buryo babumbira hamwe izo bizinesi zose kugira ngo zegerane no kugira ngo bakontorore abantu ntago bisigana abaturage batonze imirongo niyo izuba ryabica n'imvura hasigaye hagwa nk'imvura nyinshi n'imbeho ntabwo akaraga se kukareba iyo mibabaro y'abanyarwanda bari hasi no ni ukubareka bakanyagirwa ahasigaye bakaba bazi yuko ibyabo byo biri gutungana umuturage bamuhinduye umucakara mu gihugu cye bamuhindura umuntu udafite akamaro mbese umuntu nawe utiyizi utazi aho ari warindagiye mu gihugu cye rero ibyo bintu hari igihe tuba tuvuga ngo buriya butegetsi bwanahindura bugahindura ingendo ariko biriya bintu ntabwo bishobora guhinduka hari ibintu byinshi bamaze gukora ku buryo niyo twavuga duti bahinduke imihindukire yabo itashoboka nuko bageze kuri puwe yo hejuru ishoboka yo gukandamiza abanyarwanda igisubizo rero kiri hariya ni ukuvuga ngo ubutegetsi nta kindi bushobora gukora guhinduka ntibyashoboka keretse kuvaho ibyo byo rwose birashoboka rero biriya bintu by'amabisi buriya no mu bihugu byose amabisi ariho atwara abantu amakampani agiye atandukanye agatwara abantu ariko aba akorera leta kandi ari akenshi ari n'ay'abaturage kandi agakorera abaturage ku gihe agakontororwa ariko biriya bya hariya niba umuntu wagombaga kuyakontorora ariwe nyirayo ntago abayitaye ku muturage abayitaye ku muntu umuri mu muhamba faranga gusa ni kibazo rwo gikomeye ariko ibyagiranyije nk'imihindagurikire bari abantu urabona ko bari no gukabya bari kujya bagenda ibintu ahantu habikurutaho hari n'umuntu wambwiye ati hari uburyo bashaka kumonopoliza nkuko wari wavuze ijambo kumonopoliza bakamonopoliza n'amarangamutima y'abantu ku buryo uwari wese niyo yaba yaguhemukiye yakwirije mu mvura utegereje bisi cyangwa se ku zuba utegereje bisi amasaha abiri cyangwa atatu ukomeza gutekereza ko ngo bafite ubuyobozi bwiza uzajya wumva bamwe bavuga ati ese ngo ibingibi nyakubahwa arabizi kuko iyo bavuze ikintu kibera hariya muri uriya mujyi wa Kigali ahubwo kitamugeraho uwo munsi n'iki ariko abaturage bumva yuko bo ngo atabizi ngo ari kubakore ngo abo bakozi be nyine ngo bari kumukorera ibyo adashaka ariko buriya muntu ababizi nta kintu atazi rero ashobora no kumonopoliza amarangamutima y'abantu ejo mwumvise nka ukuntu barimo batangiye gucengeza amatwara mu rubyiruko babaha za animasiyo ibintu bya kera abantu bavuga ko atari byiza kwirirwa basingiza ibintu bitariho nyuma yabyo ukumva ngo umukuru w'igihugu niwe wabagejeje kuri ibyo byose kandi mu by'ukuri abaturage ni amarira gusa abaturage bararira abenshi barabona yuko nta binagoye kugira ngo buzigarure so ubwo rero ikintu ni ikintu gikomeye uburyo bashaka kugira ngo bigarurire abanyarwanda barabitekereje ariko ni umushinga muremure kubera ko buriya bafite target niyo rero bashaka kugeraho ntekereza ko batarayigeraho ubwo batangiye kubishyira mu bana nyine ngo n'amarangamutima y'abana bakivuka bayitwarire ni ukuvuga ko target yabo ntiragerwa baracyakomeza rero abaturage rero ni uguhama hamwe ariko cyane cyane ko nta mikoro abaturage babagenera kugira ngo babafasha umuntu uragira icyo uvuga bakagukasa umutwe bakagushyira muri prison niyo nabo ntacyo wakoze ahubwo uri kubaza ibyawe bakakubaza ati ibi murabikorera iki ugafungwa bakakurega icyaha kitariho ngira ngo mu bantu bafungiwe hariya nk'umuntu wa Christophe Kayumba buriya wakwibaza ikintu bamufungiye kikakuyobera ariko aho arababaza ati nimudusobanurire ibingibi aho kugira ngo bamusobanurire cyangwa bahinduke aho bamushyira muri prison bagafunga nta mpamvu aho rero ni ikibazo kiri kintu akomeye cyane aho mvuga ntiburiya gutegereza ntabwo bushobora guhinduka ahubwo buri kugenda burushaho nk'ubwato buri gusika ingabo ujyamo hasi mu mazi ugira ngo buzagera buzamuka ariko ahubwo bugakomeza bukamanuka kuzageza igihe nyine buzarengerwa amazi ntabe akibona n'abariya niko bari gukora numva rero nta garuriro yenda dukore uko dushoboye abanyarwanda bose mu opozisiyo uko isanzwe ikora nta wayirenganya ariko dukore ibishoboka byose kariya gatsiko kaveho abantu bose nicyo umuntu yabakangurira ntago n'abanyarwanda bari mu gihugu rega ntekereza ko batazakomeza kubabara kuri iyo ndumva Edouard n'abangarukirije aho ngaho n'abambari be ntabwo byoroshye ariko tugomba kubirwanya kubihagurukira bikavaho
ubuze ibya animasiyo twabonye ejo bundi akavideo k'abana b'abanyeshuri barimo gukora animasiyo nka yandi yo kwa Habyarimana kera yo muri Muremere Nide hari umuntu watanze igipara kandi njye numvise kishimishije yaravuze ati ariko ati Kagame ngo yavuze ko ngo u Rwanda zarusiga uko yarusanze kandi yasanze u Rwanda rukora animasiyo rukora n'umuganda ati none ubu ngubu ibyo arimo gukora ati ugomba kuba agiye kugenda akarusiga uko yarusanze kubera ko ibyo yasanze byose arimo kubisubiramo ariko wabonye kandi indi nkuru isa n'iyingi animasiyo naho urubyiruko ngo rw'abakorerabushake ngo bagiye gusura indake ya Kagame hariya aho yabagari mu gihe cy'intambara ngo bamaze gusura indake rero ngo babwira Kagame ngo baramusaba ngo nabaha amahirwe ngo bazongere bamutore muri 2024 burumva rero ko ni ubwo ni periode y'ibiseke itangiye ejo bundi muzongera kumva n'abapasitoro n'abapadi n'ababikira bose nabo bahagurutse bati nyakubaha rwose turakwifuza ongera turakwinginze cyane turapfukamye rwose ongera udu ungiye n'imyaka 7 urumva ko ni ibyo byatangiye ni kuriya bitangira buya turabizi ariko rero barubyiruko n'abantu bose bazabijyamo umuntu yabibariza ikibazo kimwe ubundi se ko Kagame barimo kumusaba ngo nababarire yongere yamamaze bamutore ubundi bumvaga ko ashaka kujya hehe bumvaga ko yava ku butegetsi akajya hehe ubundi bumva ko ntabwo bazi ibintu yakoze ibyo ari byo ubundi babona ko yajya hehe niyo batamwinginga babona ko yabacika ajya hehe ubutegetsi yabuvaho akajya hehe keka niba ashaka kwiyahura urumva donko afe muroji koma ukurikije ibyo yakoze kuva 1994 cyangwa kuva 1992 urumva ibyo yakoze ubwo byamusiga amahoro twagiye nyere muri iki kiganiro nagiye mbaha ingero nyinshi zerekana ko ubu muri ibi bihe tugezemo umuprezida wisha abantu agakomereza uburenganzira bwa muntu mu buryo bw'umwihariko buri wese aravaho bamujyana mu nkiko nabahaye urugero rwa Isinabure muri Chad mwabibonye muri Sudani mwarabibonye ahantu muri barimo kuburanisha abantu bishe Thomas Sankara muri hariya muri Burkina Faso nandi henshi abantu bavuye ku butegetsi bakoze amarorerwa bose barimo kugenda babakurikirana urumva rero ntabwo Kagame azaba exception ntabwo azaba exception ndeba na no muri Zaire harya hafi aho ngaho muri Congo hari Kinshasa hari abantu baharanaga uburenganzira bwa muntu bishwe ariko ubu ngubu biri mu manza bose bari kubakurikirana muzareba amadosiye y'amafaranga anyerejwe muri Congo ku butegetsi bwa Kabila byose biri hanze ubu ngubu nta bwihisho nicyo kigezweho umuprezida wisha abantu akakomeretsa uburenganzira bwa muntu abantu akaburirwa irengero agaturutira akora iyicara ubuza akagira gute ubu ngubu uvuye ku butegetsi baramufata bakamufunga bakamuburanisha point 3 urumva ubu niko bimeze ubu ngubu ngo urumva ko abantu binyiga Kagame ngo nagumye ngo abayobore ubu se barabazi ko agiye kugenda yajya hese afite aho yahungira hehe taho uze bamubwira bati zana bahati yamuvana hehe bahati uriya musizi bavuga ati duhe bahati yamuvana hehe duhe Kizito Mihigo yamuvana hehe urumva n'abandi benshi ntashaka kuvuga urumva benshi cyane urumva
ntabwo ashobora kugira aho hajya ubundi ni ukubivuga nyine kugira ngo yenda niho gutera uburashi nyine
uburashi kugira ngo azareshye amahanga ngo ntabwo yihambire ku butegetsi barabimo nta baturage bayimusabye ariko nabo iyo bazi neza yuko uwo muntu ntashobora kujya kubera ibyaha yakoze nabo ni ukwitesha agaciro bamureke basa nk'aho babyihure turebe ahajya urumva
bamureke nayo matora niyo bashaka bazayareke n'ubundi niwe uzatorwa kubera yuko nta wundi muntu uzamujya imbere nta n'umuntu wahangana n'uriya
rase ninde watinyuka ni utoresha ari nawe ubara amajwi n'ubundi nta birumvikana nta wundi watsinde ko niwe ubara amajwi birumvikana ariko rukwirwa ururimi rwawe ngo tubabarire nyakubahwa ngo rwose ngo tushaka gutora ngo uri umuntu mwiza waduhaye amajyambere wagize gute wagize gute ubundi se atagumya ngo se yajya hehe afite aho ajya buriya ntaho urumva reka twigire ku ngingo yacu iri ikurikiraho mbo indi ngingo yacu ikurikiraho turareba ikibazo cy'amashanyarazi reka nze mbishake ni inkuru nawe nabonye ngomba kubaganirizaho kamemu kubera ko inkuru bandika hariya mu Rwanda kuzisoma rugomba kwigengera iyo usoma inkuru zandikwa hariya ahantu ugomba iyo ufite information nyinshi kubera muri kiriya gihugu uribaza uti abanyamakuru bandika izi nkuru bigenda bite donko uravuga uti umunyamakuru tujye kwandika ibintu nk'ibi ngibi nk'ubu urebye reka tube wenda tujye ku ngingo ya kabiri turebe ku kibazo cy'abantu batekinika umubare w'abana bagwingiye ntabwo ari ubwa mbere tubiganiraho ariko impamvu mbigarukaho ni uko turabibereka turavuga tuti mwebwe muratekinika uturere dutekinika iyi mibare tuharo tubisubiramo kandi aritaho kabara yumva ariko ntago ntibajya barambirwa barakomeza bagatekinika ukumva ukavuga uti ibi bintu ni ibiki ni indwara irwaye muri kiriya gihugu hari inkuru ivuga ngo ikanze nyishake inkuru ivuga ngo iburera ngo imusanze ngo reka nyishake inkuru imusanze muri musanze byerekeye imirire y'abana inkuru imusanze ngo hari inkuru ivuga ngo ingamba zo guhangana n'imirire mibi ngo zagabanyije umubare w'abari barazahajwe na Musanze ingamba zo guhangana n'imirire mibi zagabanyije umubare w'abari barazahajwe nayo kinyoma gikomeye cyane kinyoma kiri cyane ahubwo bo kinyoma kiri rero bo donc turere dukomeza bakunda gutekinika imibare cyane ugasanga nta ntagaranga muri musazi gusa n'uturere twinshi cyane nje mpagiro nyinshi aho akarere gatambutsa inkuru mu kinyamakuru runaka kakerekana ko gafite mu iwako gahasiga abana nkije nabagwingiye cyangwa 150 cyangwa se 300 akarere kandi kigeze kwandika nubwo akarigeze kwandika abana 600 niko kandi z'abana benshi ukavuga utari ko ni gute akarere gashobora gutanga imibare itandukanye n'iya leta hari imibare ya leta izwi minini cyane miremire cyane inateye ikibazo ituma u Rwanda ruba ku isonga muri Afrika wenda nizo muri Afrika y'umunsi w'ubutayu bwa Sahara Afrika birabura u Rwanda ruri ku isonga mu kugira abana benshi bagwingiye ariko umuntu wo mu karere akaza akavuga ati ngiye nsigaranye abanye ijana gusa imibare rero bayitekinika bate rero akarere ka Musanze mu nkuru ya Kigali Today yo ku itariki ya 31 z'ukwa mbere 2022 bagaragaza ko ngo basigaranye abana iyo mibare muyifata neza ngo mu karere ka Musanze hasigaye abana 297 bagwingiye gusa 297 gusa bagwingiye bo nyamara ibi ntibishoboka kubera ko tariki ya 14 z'ukwezi kwa 12 2021 inkuru igihe ko mu cyasohoye inkuru murumva ko ku itariki ya 14 z'ukwa 12 urumva ko hasigaye hafi ukwezi kurengaho gake gusa igihe ko mu cyasohoye inkuru ivuga ko mu ntara y'amajyaruguru ko intara y'amajyaruguru iri ku isonga mu kugira abana benshi bagwingiye kubera ko ngo niba mu gihugu mu ayene ari 33% kugwingira ko abana bagwingiye bari munsi y'imyaka 5 mu Rwanda hose muri mu ayene mu muzandire ngo ni 33% abana bagwingiye bari munsi y'imyaka 5 ariko mu ntara y'amajyaruguru ngo ni 41% ibyo ni ibisohoka muri inkuru iyo muri mu gihe ko mu kwitariki ya 14 z'ukwa 12 2021 bo noneho ikindi kintu bavuga ni kirero muri inkuru ya mu gihe ko ivuga ko akarere k'amajyaruguru ni naho Musanze nako intara y'amajyaruguru ari naho akarere ka Musanze gaherereye ariho hari ukugwingira kunini nyine 41% kw'abana bari munsi y'imyaka 5 muri iyo nkuru bavuga ko mu ntara yose harimo 91% by'abana bagwingiye 91% mu ntara y'amajyaruguru by'abana bagwingiye kandi muri iyo ntara harimo uturere dutanu mwifate neza urumva ko ugabanyije mu byumve neza umva ntabwo ari inkuru ishaje ni inkuru yo mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize haje ukwezi kumwe gusa baratwandikiye bati mu ntara y'amajyaruguru ari naho Musanze akarere ka Musanze gaherereye mu ntara y'amajyaruguru yose intara igizwe n'uturere dutanu harimo abana bagwingiye 191 kandi muri iyo ntara harimo uturere dutanu ubwo nuvuga ko rujikoma ucishirije wabona ko yenda karere buri karere gafite abana bagwingiye 118 wakuba gatanu ukabona 190 murabyumva neza ibyo ni ibintu byoroshye noneho urumva ko iyi ni imibare ibi bose ni leta ibyandika urumva ko iyi nkuru iratwereka ko mu majyaruguru nako mu ntara ya Musanze hari nibura abana 118 bagwingiye kuko Musanze iherereye akarere ka Musanze kare mu ntara y'amajyaruguru ifite abana 191 kandi iyo ntara ikaba ifite uturere dutanu ubwo rero tugabanyije twabona ko buri karere nibura kafite abana 118 bagwingiye ubyumve neza ni imibare ya leta ntagari yacu bo none baratubwiye bati twebwe dusigaranye abana 297 gusa kandi wumva logikoma ndakoresha imibare yabo itangwa na n'ibinyamakuru bya leta birerekana ko muri kare ya kare akarere ka Musanze kimwe n'utundi turere dutanu turi mu ntara y'amajyaruguru buri karere kagombye kuba karimo nibura abana 118 bagwingiye kugira ngo byose hamwe bibyare 190 abana 190 bari mu ntara yose byumvikanye ariko bo barangiza bati twebwe dusiganya abana 297 gusa urumva ko icyo ni ikinyoma giteye ubwoba kirakabije ni simbizi mbo noneho dukomeze rero akare mbo ukurikije rero ubwo ni yo nkuresheje imibare yabo bitangira mu binyamakuru byabo ariko ushobora gukora imibare yawe akarere ka Musanze gafite abaturage 1368 1368 noneho kandi batubwira ko abana bari munsi y'imyaka 5 abahungu n'abakobwa bashyize hamwe bose ari baba 15% kuri population yose noneho aba 15% muri abo 15% bibihumbi 368 wafatamo 41% ukazabona abana ibihumbi 24 nijana na 40. Donc ukoresha umubare w'abaturage batuye akarere ukareba umubare w'abana bagize abana bari munsi y'imyaka 5 pourcentage yabo par rapport ya population. Noneho muri abo ngabonye nabo ugafatamo 41% ba uvuga ko bagwingiye tubona hafi 24 nijana 40. Noneho urumva ko abana ni benshi ukoresha imbere nabwo kugira ngo ukoresha aritmetike yoroshye ubona ko ari 24 nijana 40 ariko akarere kati dufite abana 297 gusa. Ikindi hari indi nkuru nanone igaragaza ko hari ikinyoma gikomeye cyane. Inkuru ni iyihe rero? Inkuru ni yasohotse mu gihe com ya muri Kigali Today yo ku itariki ya mbere z'ukwa 11/2019. Iyo nkuru ivuga iki rero? Inkuru ivuga ngo mu Rwanda harimo abana 800,000 mu Rwanda hose 800,000 bugarijwe n'ikibazo cyo kugwingira, abana 800,000. Iyo nkuru sinzi reka nze shake uko yitwa neza iyo nkuru ititere yayo, ariko ndumva ari uko nguko ivuga. Iyo nkuru yo muri Kigali Today yo ku itariki ya mbere z'ukwa 11/2019, iyo nkuru iravuga ngo muri Kigali Today yitwa ngo abana barenga 800,000 bugarijwe n'ingaruka z'imirire mibi. Mubyumve neza, abangaba nabo ni leta baratubwiye bati abana 800,000 bugarijwe n'imirire mibi mu Rwanda hose, kandi u Rwanda rugize n'uturere 30. Ubyumve neza, ubwo ni ukuvuga ngo ugabanyije ugacishiriza ukagabanya wenda ukora mu wayene, wabona ko akarere kamwe gafite abana 26,636. Akarere kamwe gafite ukurikije uyu mubare utanzwe na Kigali Today kandi babayivanye muri arishive za leta, abangaba bo muri Kigali Today nayo hose ni ibinyamakuru bya leta ibingibi, bati mu Rwanda hose hari abana bagwingiye 800,000 kandi dufite uturere 30. Ubwo ni ukuvuga ko buri karere gafite abana 26,636. Ibyo byumvikane neza. None rero ukatubwira uti ni gute muri iyi mibare, wumva ko niba bavuga bataka karere gafite abana 26,636 kandi urabona ko uyu mubare ujya kwegerana wa wundi twakoresheje tugabanya dukoresheje pourcentage abaturage n'abana bagwingiye n'iki byose twari twabonye 22,240, uvuga ko imibare ijya kwegerana. Noneho Kigali Today ni leta n'abari mu karere ni leta, imibare ya leta ikatwereka ko buri karere karimo nibura 26,636 abana bagwingiye 26,636. Ufashe iriya ziriya biri bira 800,000 byose ukagabanya n'uturere 30. None uriya muntu wo muri Musanze atigiwe kutubwira gute ko mu karere k'abana 297 bagwingiye, kandi iyi mibare yose turi gukora urabona ko mu karere hagombye kuba hari abantu barenga ibihumbi 20 by'abana bagwingiye. Hari hahezwe twabona 22,440 n'indi mibare tubonye nanone iratwereka 26,636 mu karere kamwe. None umuntu aragiye atangaje mu kinyamakuru umuntu utegeka Musanze ati twebwe abana kugwingira rwose twarabihahije, ati ubungubu dusiganya abana 297. Mwumve la difference, icyo kinyuranyo hagati y'ibihumbi birenga 20 by'abana bagwingiye bagombye kuba biri mu karere n'abana 297 batangaza mu kinyamakuru. Urumva ko ni ibintu biteye ubwoba. Ubeje ubundi bazagenda bagiye mu matora bavati bati reka da twebwe nta mwana wagwingiye dusigaye, kandi ikibazo gihari rero ni iki ngiki? Nuko niba utekinitse imibare ufite abana 224 dizo 224 bagwingiye muri komini, wowe ukadekara ko ufite abana 297 bisobanuye iki kuri abo bana? Aba bana nta mfashanyo bazabona. Niba leta yagombaga wenda kwitabaza amahanga kitabaza imiryango idaharanira inyungu ikavuga iti dufite abana bagwingiye nyamuneka nimudufashe turebe uko twabazanzamura, nujya kubaka imfashanyo bazaguha imfashanyo yo gufasha abana 297, ntabwo bazaguha imfashanyo zo gufasha abana 25 cyangwa 24 nk'uko twabibonaga. kuko uwo uzabareretse 297 nibo bazafasha urumva kwa hantu ni nokugira imibare gusopanya imibare nako gutekinika imibare ariko imibare isho kugira ingaruka mbi ku bantu kuri bari abana bagwingiye n'imiryango yabo umva kangara ikibazo gikomeye cyane ngo nuza imibare yose nabahaye ni imibare ituruka mu nyamakuru bya leta murumva ko hari nuza enorme donc différence iteye ubwoba harimo ikinyuranyo gikabije gutekinika biteye ubwoba ikindi gikomeye nuko umuntu utekinika kuriye murabona niba batubwiraga bati wenda ukufashe nkuriya mubare twabonye ukoresheje umubare w'abaturage ukareba umubare w'abana baba bari munsi mu Rwanda ariko mu Rwanda ukareba abana bari munsi y'imyaka 5 pourcentage yabo umubare w'abaturage none mu bantu muri abo bantu ubonye nanone ugafatamo 41% muri kariya karere muri ya ntara cyangwa se muri kariya karere ka Musanze ubona ko ari 2024 kandi n'indi mibare twerekanaga mu kanya ubonaga ko birenze biri hafi 2024 2025 byabana bagwingiye mu karere ka Musanze niba rero bari abantu reka mbita ababingwa bo muri Musanze batubwiye ngo bafite abana gusa 297 byaba bisobanuye ko iwabo kugwingira ari rimwe n'ibice 23% gusa ku ijana byaba bisobanuye ko mu kugwingira mu Rwanda hose kugwingira abana bagwingiye ni 33% ariko ukurikije iriya mibare bari kuduha abantu muri Musanze bifitiye ngo abana 297 ubashyize kuri population yose ku 363,000 noneho ukagabanya ukareba abana nyine bari munsi y'imyaka 5 noneho niba batweretse ko bafite abana 297 gusa byaba bisobanuye ko iwabo kugwingira atari 41% ahubwo ari 23% none wasobanura gute basobanura gute ko iwabo muri Musanze mu Rwanda hose kugwingira ari 33% by'abana bari munsi y'imyaka 5 muri Musanze bakaba bafite kugwingira kungana na 23% ibyo wabisobanura gute none badusobanura gute ko imibare ya leta igaragaza ko mu ntara y'amajyaruguru ariho hari kugwingira gukabije kungana na 41% ariko muri Musanze bakaba mu karere ka Musanze bakaba batwereka ko kugwingira iwabo ari 23% gusa ari urumva ko ibyo bintu ntabwo wabona ukuntu bisobanura ikindi undi mubare nanone nabaha nuko usiye kwa baranabeshya bo baraprojeta bakavuga ngo muri 2024 ngo kugwingira mu Rwanda bizaba bigeze ku 19% ariko barabeshya kubera ko hari umubare nasomye muri iriya nkuru mu nkuru ya yo muri mu gihe komu umubare werekana ko ahubwo kugwingira uhere mu bihumbi bibiri kugwingira bigabanukaho munsi ya 1% iyo nkuru iteye ubwoba ndabona ni ukuvuga ngo ntabwo niba dufite 33% byo kugwingira muri uyu mwaka mu myaka ariko byatanye umwaka ushize dizo mu myaka muri 2024 tuzaba tugeze kuri 30% urebye ku byatanye umwaka ushize 33% tuyifite guhera umwaka ushize numva ko bo baravuga ngo bazaba bageze kuri 19% ariko ntabwo vitesi cyangwa se umuvuduko kugwingira bigabanukaho ntabwo bigera kuri 1% donc biri munsi ya 1% urumva rero ko ntabwo bashobora kubigeraho ibyo ngibyo barabeshya ahangaha iyo nkuru ni wenda ndibwo yibashakira kandi nyishake na ahantu berekanaga ko yanze gufunguka inkuru bo ibyo byose urumva ko niba bavuga bati inkuru yanze gufunguka bavuga bati leta ivuga iteganya ko muri 2024 kugwingira bizaba bigeze kuri 19% none ubu ngubu turi muri 2022 gitangira abantu b'i Musanze bakatwereka ko iwabo kugwingira ari 23% urumva ko harimo ikinyoma gikomeye cyane urumva donc nta gisobanuro na kimwe bashobora kubona no gutekinika igitangaza rero nuko ntabwo ari bonyine babikora uturere twose dukora tubikora uko tubibonye turagira tukabibasubiriramo ariko ni ikintu ni kibazo kiri general urebye gihoraho mu turere twose uturere tujya mu binyamakuru tugatangaza imibare yo kugwingira idafite ihuriye n'ukuri ingero nazi bahaye rwose anga mwabonye ko imibare ihabanye na nibyo uturere kuvuga karere karavuga ngo gafite abana 297 bagwingiye gusa kandi imibare yose ituruka muri leta yerekana ko bafite hejuru y'ibihumbi 20 ku ijana nako pardon bafite hejuru y'ibihumbi 20 by'abana bagwingiye muri Musanze ariko bakivugira abana 297 urumva ko ni ibintu biteye ubwoba kandi batitoze imibare izagenda igaruka nyine babeshya bati kibazo twaragikemuye n'ibiki byose n'iki byose ni ukubavijira tugaya tureba ibi ngibi ariko mbonye nabereze ko bishobora kugira ingaruka kuri planification donc ku buzima bw'abari abantu na leta barayibe usubiye ko leta imibare irabizi ko babeshya j'espère ko bazi ko babeshya ibi ngibi bishobora kugira buri wese agiye tekinika gutya byahita bigaragara ko ikibazo cyarangiye ugasanga noneho babana bagwingiye barwaye kwa shorukori nta leta nta mafaranga iteganyije yo kubafasha kubera ko ibizi ko ikibazo cyakemutse nta na ONG yabafasha kuko bigaragara ko ikibazo cyakemutse no kandi hari ibihugu byinshi bitanga imfashanyo iyo kuko badashaka imfashanyo badashaka gushyira muri bije ya leta mu mafaranga ngo bashyire muri kese ya leta bo bakohereza amafaranga yo gufasha abari gukemura biriya bibazo by'abana bagwingiye urumva rero uramutse werekanye ko abo bana batakiriho byaba birangiye ntabwo bazigira nta muntu bazigira bafasha kubera ko ntaho baba bagaragara bikaba rero ari ikintu cy'ubugome ni ibintu byo kwirata kugira ngo berekane ko amajyambere yihuta wakoze ibintu by'ibitangaza ariko ari nako utuma abantu bagombye gutabarizwa abantu bakeneye imfashanyo batazazibona kubera ko ntaho berekana mu bitabo reka ndekere aho ngaho ijambo ni ryawe Jean Pierre
ya Edouard urakoze cyane urumva bari abantu ntago arabo ntago bakeneye gutabarizwa nyine uravuze uti batakira nde ntabwo bafite gutaka gusa igisubizo tubona muri biriya byose nuko tubona nk'abari abana bo ku muhanda niba umuyobozi w'akarere donc mu mibare atanga we aravuga ati umwe n'ibice 23 ku ijana niwe wagwingiye kandi batanze bavuga yuko ari intara y'amajyaruguru ndibuka mu kinyamakuru kigeze gusoma intara y'amajyaruguru n'uburengerazuba nizo za mbere zari zifite abana benshi bagwingiye intara y'amajyaruguru nyine ari hejuru ya 40% 41% ahari 42% yikurikiye nayo yibyegeranye ubu rero nk'uyu muyobozi uvuga uti abana bagwingiye ni umwe n'ibice 23% kandi muri kuri twasanze 33 naho bihari hari imyamakuru byerekana ko ari ahubwo ari 33 ariko we akivugira ngo ni umwe n'ibice 23% by'abana bagwingiye ahantu azi neza ni ukuvuga rero igisubizo ni uku nguku tubona abana mu mihanda ni kuriya tubona abana barwara umwanda ndetse batitaweho kubera ko resulta yerekana ntayihuriye n'ibiri kuri tere ibwo ibyo yashyize mu mpapuro akereka abayobozi bamuyobora muri biriya by'imihigo urabyumva niho kenshi bakunze kubyerekanira mu kwandika inkuru nk'ubu mu binyamakuru naho ugasanga zanditse nabi ntabwo zisobanura ukuri igisubizo rero kiboneka ko abana bajya mu muhanda abandi bajya mu mashuri ngira ngo twagiye twumva abana biga ari nk'ijana mu ishuri 70-80 mu ishuri rimwe abana batoya mu mashuri yo hasi umwarimu ugasanga ni umwarimu umwe ashobora kwigisha abana yenda hejuru ya 80 ku munsi umwe nibyo bisubizo bigenda biboneka abo bana rero biga gutyo n'amashuri ntabwo bashobora kukwiga ngo ubwo bazamenye ubwenge none iyo bigeze aho niho bajya no kubimura ugasanga bapfuye kubimurira ubuntu ubundi urabona bari barashyizeho n'ikintu cyo kiriya twahoraga tubaseka tubabwira yuko biriya byo kugaburira abana umwana agaburirwa umuneke ku gice cy'umuneke ku munsi naho hose nibyo bintu biba bitatanzwe neza uretse ko wenda n'amafaranga nyine umukuru leta iba itayasohoye ngo agaburire abana neza ariko nubwo wayasohora se mu mibare batanga imeze gutya urabona nta resulta ntabwo ishobora guhura byanze bikunze igisubizo ni uko uzabona abana benshi ku mihanda birirwa batoragura ibiryo mu myanda abandi ugasanga bari guterwa inda nyine igihe kitaragera abandi bajya baterwa inda bakiri batoya bataragira no ku myaka 15 abandi ugasanga barabajyana muri biriya bigo by'inzererezi
abandi muri za safe houses z'abana nazo buriya ngo barazifite kugira ngo bahishe ibyo bintu kuko baba babona bidahuye no n'ukuri kandi ntekereza ko n'iyi miryango akenshi nayo barayibeshya iyi miryango ONG zigiye gukora ubushakashatsi bwazo nazo barazibeshya bamwe ntibanabererekane ntibanabagaragaze kandi bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo byatewe n'abayobozi ubwabo atari ukuvuga ngo abaturage barakennye cyangwa iki mu by'ukuri berekanye ko ubukene buhari nta ribi noneho abantu bashinzwe ibyo kurera by'imiyoborere cyangwa se sosiyare zikaza zikajyamo inije ziba ziriho ku isi yose zinakora ibyo bintu aricyo zishinzwe n'abakorerabushake iyo wabasabye urababona ariko iyo aba bayobozi batangiye guhisha ibintu kandi biriho igisubizo byanze bikunze kiba ubusa barangiza bakavuga bati urabona abana baragwingiye ababyeyi bafite imyumvire y'ababyeyi nta turima ngo tw'igikoni bafite ngo ababyeyi ntibabagaburira indyo yuzuye ngo kubera imyumvire iri hasi ariko mu by'ukuri ibintu byapfuye kuva hejuru abagombye kubakosora cyangwa abagombye kubagira inama nibo bari kuboreka none se ko tubizi ko Afurika na Afurika igihugu cy'u Rwanda ni kiri mu bihugu bikennye kugeza ubu ngubu bihugu hari 25 bya nyuma bikennye ku isi u Rwanda ruhimo ntabwo rwigeze ruvamo nta nubwo bavuze ngo bagiye gukora Singapore ngo bazubaka Singapore u Rwanda rugiye Singapore Afurika ariko ntacyo bigeze bitanga ni ukuvuga ngo niba igihugu kiri mu bihugu 25 bikennye ku isi icyo ukemere ko gikeneye ifashanyo byanze bikunze ahubwo bashatse babidekarara ariko iyo hajeho biriya bintu byo kwirata ngo kwigira ibintu byanze umunyarwanda ugasanga abantu ubukire bakabubarira mu bantu bameze nka perezida n'abandi n'abari abantu bamwegereye ntibamenye ko miliyoni z'abanyarwanda hanze aho ngaho zidafite icyo kurya zidafite isuku ihagije nese wateganya ute nk'amazi meza kugira ngo agere ahantu umuntu yakubwiye ati abantu yenda badashobora gukaraba ni umwe n'ibice 23% ku ijana aho hantu ubuvuguti aho hantu by'ukuri isuku irahagije abantu bameze neza nta gwingira rihari abana barafata barayiga amashuri y'ibanze neza aho ntago hateganya kugira ngo ntateganyirize ikintu cyo kugira ngo batere imbere kandi n'iyi miryango tuvuga buriya ntago ishinzwe igihugu runaka ishinzwe kureba ku isi ahantu hose ibihugu bikennye cyangwa se abantu bakennye bagomba gufashwa noneho uritangiye kubihisha ukavuga ko abantu bakize icyo gihe ntawe uzagutekereza kuba abantu bazakomeza rero bakeneye babashomeri kandi mu by'ukuri twibuke ko buriya umuntu agwingiye kudakura ntabwo aba agwingiye ku mubiri kwisizikoma gusa no mu mutwe aba yaragwingiye ibitekerezo nta bitekerezo biba bihari kandi bana nibo twavuga ngo ni Rwanda rw'ejo agwingira mu mutwe ntamenye gutekereza ntagire umuntu umugira inama ntagire mbese mu mutwe akaba ari niho na ziriya bintu byo ziriya ndwara zo mu mutwe usanga abantu bamwe biyahura ugasanga abantu barirambiwe barinywera ibiyobyabwenge kubera iki nuko mu mutwe nta kigenda kandi urumva ni leta iba yarabishe ntabwo ushobora kuvuga yuko bari abana babizize byinshi babikora hariya bahisha ariko mu by'ukuri ukuri kurigaragaza rero ibi bisubizo tugenda tubibona nyine cyane cyane nk'hariya mu mashuri uko tubona abana baba bameze kuriya batubeshya ngo baragaburira bamwe barya abandi babarebera kandi biga mu ishuri rimwe kandi ngo barabageneye ibiribwa urumva ni ibisubizo byo tugenda tubibona ariko urumva ko ntagaruye mu by'ukuri iyi ni topic inababaje cyane ikora ku mitima y'abantu benshi abantu bagomba gutekereza bakagomba gutekereza igikwiye gukorwa kuko niba umuntu ari gupfa umwana w'umunyarwanda ari gupfa ntabwo bavuga ngo mu myaka iri imbere ngo dufite u Rwanda se ruzaba rutekererwa nande aho bantu bameze gutyo bo biragoye ariko ntekereza ko ari leta iri kubikora byose ni ugukora uko dushoboye rero ikavaho nta kundi niba narekera urakoze
urakoze Jean Pierre reka mbahe utundi indi mibare igaragaza uko babeshya kiriya kinyoma cya leta y'agatsiko murabona ko batubwiye ngo muri 2010 ngo 2024 ngo kugwingira kuzaba kugeze kuri 19% kandi ubu ngubu turi kuri 33% cyo muri 2024 ngo bizaba bigeze kuri 19% ntabwo bishoboka kubera iki bidashoboka vitesi ubwo vitesi yo ku uko bigabanuka ntabwo ariko nabwiye ko kugwingira ukurikije uko bigabanuka bizagera muri za muri 2054 kwijana ukurikije uko bitese bigenda ariko nanone bishobora no kurenga kubera ko nk'imibare reka nze mahe imibare yo mu gihe ko mu bari kuvuga hangaha baraduha imibare igira iti ngo muri ndabore kamanze mbabwire ngo muri rusange ngo abana bari munsi y'imyaka 5 bari bafite ibiro bike bikabije ugereranyije n'uburebure bwabo bagabanutseho rimwe kwijana nanone barongera baravuga ngo mu gihe hari ngo bari bafite ibiro bike ugereranyije n'imyaka cyangwa amezi bafite nabo bagabanyutseho rimwe kwijana urumva ko ibiro n'uburebure bigenda byiyamiriyoraho rimwe kwijana bigabanuka rimwe kwijana ariko umubare uteye ubwoba ni uyu nguyu baratubwira ngo muri 2000 byumve neza mu 2000 kugwingira byari 48% kwijana mu 2000 none turi muri 2021 kugwingira ni 33% urumva ko mu myaka 2021 kugwingira byagabanutseho 15% imyaka 2021 urumva ko nta nubwo bigabanukaho rimwe kwijana buri mwaka bigabanukaho munsi rimwe kwijana kuko kuva muri 2000 kugeza muri 2021 twari dufite mu mwaka 2000 abana bagwingiye bari munsi y'imyaka 5 bari 48% muri 2021 bari 33% urumva ko mu myaka 2021 48 uvanyeho 33 ni 15 urumva ko mu myaka 2021 abana bagwingiye bagabanutseho 15% bigaragara ko buri mwaka ntabwo bigera kuri 1% bigabanukaho munsi y'imyaka 1% kuko iyo bya byagabanukagaho rimwe kwijana tuba twagabanutseho mu myaka 2021 bagombye kuba abagwingiye baragabanutseho 21% ariko ntabwo ariko bimeze bagabanutse 15% gusa bisobanuye ko rero bigenda gahoro cyane bari bafata imibare yaho bagatura hasi gusa ngo umwaka utaha bizaba yageze ahangaha ugasanga nk'aho ari ibintu ari maji ufata ni bageti magike donc ukabikora gutyo ari nk'ibintu by'ubufindo ariko ntabwo ari ni ibintu bikomeye cyane iyi mibare barayumva neza ko kugwingira mu Rwanda bigabanukaho munsi ya 1% ku mwaka nka 0.7 cyangwa se sepa urumva urumva rero ko ahubwo bizagera no mu 2060 nakangahe nibikomeza gutya ukurikije uyu muvuduko kugwingira bizarangira mu 2070 hari simbizi byo ni ikibazo gikomeye angaha rero imibare yabo bajye bamenya ko tuzi kuyisoma tukayijonjora ibinyuma bajye babishyira hasi bajye bandika ibintu babanje kubitekereza reka tujye ku yindi ngingo Bwana Jean Pierre n'abadukurikiye mwese ingingo tugiyeho ni ikibazo cy'amashanyarazi nacyo impamvu nkigarutseho nuko bashobora kugikoresha mu buryo bw'ibinyoma byo muzi neza ko hari umumeya ngira ngo w'Irwamagana igihe baheruka mu mwiherero umumeya yaratashye aravuga ati imanda ni ya nkurye imanda tugiyemo batore muzi ko bavuga ngo batoreje iyo ntibatorwara abantu mabirumvikana ati imanda ariko tugiyemo ati ni indya nkurye ati ntabwo tuzatora ibitotsi kubera ko hari ibintu byinshi ngo Kagame yahize ngire ngo ibintu yahize ko azageza ku baturage bigomba kurangira 2024 urumva icyo bishaka kuvuga mufate bari abantu b'abasore batangiye kwinginga Kagame bamuvukamira ngo nyagasani rwose turakwinginze duha amahirwe twongere tuzakwitorere muri 2024 noneho ayo magambo y'uwo mu burugumestre nako umumeya wo muri za Rwamagana avuga ati uyimanda ni rurangiza izatumara ntabwo tuzasinzira kubera ko hari ibintu byinshi tugomba kugeraho kuko bigomba kurangira 2024 icyo ngicyo mu cyumbe neza nangaha rero hari imibare bazajya bakoresha ejo bundi Kagame azaza ababwira ati nahaye abaturage bose amashanyarazi noneho ariko abantu baba nayifata azi gukurikirana ibintu bazagira ngo kuko ari amashanyarazi y'abaturage reka nzi nshake iyo nkuru iyo nkuru iravuga ngo iragereranya iyo nkuru ni nigeze ikibazo cy'abana ngo ba ndobari umuse cyangire ngo inkuru ivuga ko ngo abantu bo muri batuzwe mu murari ya midugudu ngo yitegererezo bakomeje gusaba leta yuko ngo yababa amashanyarazi asanzwe barataka cyane noneho ukibaza uti bigenda bite bo utundi iyo nkuru reka ndinyishake iyo nkuru rwose ni kanze okay bonye nkuru iravuga ngo abantu batuye mu manegeka babahaye umurasire energie solaire ariko energie solaire ntabwo babasha kwikoresha ntacyo bamariye kubera ko twabonye hari inkuru twabonye mu imuhanga ahitwa kundiza nyire ngo hari umudugudu w'ikitegererezo witwa Horezo abaturage baho bavugaga ko ngo amashanyarazi bafite ngo aturuka ku murasire w'izuba energie solaire ariko ngo ayo mashanyarazi ntacyo bamariye kubera ko ngo nta nubwo ngo bashobora gutera ipasi ngo ntabwo bafite bashobora gucomeka ipasi ejo ubundi mwabonanye ko n'abaturage ariko ntabwo ntagaricyo tuganira ubungubu bavuga bati na toilette turashaka kubaka toilette hanze tukajya ducana no hanze ariko ibyo ntabwo aribyo dushaka kuganiraho noneho abaturage ukuntu iki kibazo cyari gihari baravuga ngo barashaka amashanyarazi asanzwe ariya anyura ku mapirone cyangwa se ku muyoboro ngo mugari ariko bayita ngo kubera ko nyine ayo babahaye y'umurasire ngo ntacyo bamariye none habonetse indi nkuru rekanze nyishake nayo indi nkuru nanone ivuga uko nguko ivuga inkuru imeze nk'iyo ngiyo nayo yerekana ko amashanyarazi ariya yo ku ya energie solaire abangamiye abaturage cyane rekanze inkuru ndayibonye donko inkuru iravuga ngo donko ni abaturage inkuru yo muri bwiza komo ku itariki ya 9 z'ukwa mbere 2022 inkuru yo muri bwiza komo ku itariki ya 9 z'ukwa mbere 2022 ivuga ko ngo abaturage 48% kwijana ngo muri 2024 ubwo nibyo baba batekinika birumvikana umwumva impamvu bashyira muri 2024 murabyumva namwe azajya avuga ati abaturage bose nabahaye amashanyarazi niba mutore ngo abaturage 48% ndavuga ibyanditse ngo bazahabwa amashanyarazi ngo y'umurasire w'izuba 52% bahabwe amashanyarazi asanzwe iyo nibyo mu nkuru yabwiza ko mu ariko ntabwo ari bo nyine babivuze bo noneho rero ikibazo rero leta ivuga ko ngo bariya abaturage ba 48% bagomba kubona ama energie solaire cyangwa se umurasire ari abaturage wenda batuye hirya no hino mu buryo buri eparpiye ku misozi aho amapironi adashobora kugera ikindi ngo ni abaturage bari mu bukene bukabije kubera ko bo batabasha kuriha amashanyarazi asanzwe buri kwezi ngo bajye bariha niyo mpamvu bavuga bati tuzabaha umurasire energie solaire abo ngabo nazo mpamvu bari abatu batujwe mu midugudu y'ikitegererezo kuko ari abantu akenshi wenda abantu barokotse jenoside cyangwa se ari abantu bari mu bukene bukabije bo nizo mpamvu bavuga bati ntabwo twabaha amashanyarazi asanzwe kubera ko ntimwabasha kwishyura tuzajya tubaha umurasire ariko umurasire nkuko nababwiye ntacyo bamariye abo muri Horezo babuze bati nta nubwo wabonaho ucomeka ipasi noneho hari abandi inkuru yavuye i Rusizi inkuru yo mu museke rwa yo ku itariki ya 3 z'ukwa kabiri 2022 ubwo ni uyu munsi iyo nkuru yaje ishimangira iyo nkuru mu museke yaje ishimangira ko abahabwa imirasire ba umurasire cyangwa se energie solaire basondetswe inkuru iravuga ngo abatujwe mu mudugu iyo nkuru yo mu sekerwa y'uyu munsi yasohotse uyu munsi ngo abatujwe mu mudugudu wa Murangi cyangwa se Murangi aho muri mu karere ka Rusizi bavuga ko barataka ko umurasire ntacyo ubamariye umuturage umwe aragira ati umuriro twahawe mumva amagambo umuturage avuga wo utuye mu mudugudu ufite energy solaire cyangwa se umurasire aravuga ngo umuriro twahawe w'imirasire w'izuba tugera nimugoroba aho twakawukeneye bikazima kuko bikora buke bihuhuka cyane imvura iyo yaguye kurya akenshi yavuze ngo dukeneye guhabwa umuriro natwe tugakurwa mu kizima kuko usanga igihe cyo kurya akenshi kigera byamaze kuzima nimugoroba umva ko energy cell yabo ngo igihe cyo kurya bigera yamaze kuzima undi muturage yaravuze ngo ubwo ndavuga byanditse muri iyo nkuru y'umusekerwa bitari cya gatatu z'ukwa kabiri 2022 undi muturage yaravuze ngo bateri zabyo ni imirasire energy solaire ngo bateri zabyo hari igihe kigera zikanuka ntiwabasha kuba wacajingaho telefoni tugenda mu baturanyi tubunzayo amatelefoni ngo baduhe ku muriro turifuza ko badukuriraho iyi mirasire noneho bakaducanira kimwe n'abaturanyi bacu aha murumva iki kibazo cy'umurasire kuri kimwe kandi impamvu nuko bateganya ko abaturanyi 48% kwijana ngo barenze hafi kimwe cya kabiri cy'abaturage mu Rwanda ngo bazacanirwa n'imirasire bo badashobora kubona amashanyarazi asanzwe yo ku mirongo migari kumiyoboro migari none ukibaza uti niba uyu murasire energy solaire cyangwa se imirasire umurasire nko bawita ufite ibibazo bimeze gutya kandi ukabuza habwa abantu benshi have kimwe cya kabiri cy'abanyarwanda cyo mungu bazaza batubwire ngo babahaye amashanyarazi muri statistike zabo kandi murabona ikibazo cyuko kimeze ubu ngubu muri statistike basohora bavuga ko nabo bari abantu nabo bashyira mu bantu bafite amashanyarazi kandi mwumvise ibibazo bafite uko na data ikibabaje nuko ibashyira mu mubare w'abantu bafite amashanyarazi ariko bo ubwabo ntabwo bibara nk'abantu bafite amashanyarazi kubera ko baravuga bati tujya gutura kujyana telefone zacu tukajya kwaka umuriro gucomeka mu baturanyi bati ibintu ntibazaze babivanemo babijyane baduha amashanyarazi nyamashanyarazi urumva ko abaturage ntabwo bibara nk'abantu bafite amashanyarazi ikibazo rero gihari statistike ziriho imibare batwereka ubu ngubu n'abari abantu babara nk'aho bafite amashanyarazi kandi no mu minsi itaha bazagumya bagende basondeka abaturage babasundeka babahe biriya bintu by'imirasire y'izuba zifite ibibazo nk'ibi ngibi energy solaire cyangwa se umurasire nk'uko bawita mu Kinyarwanda ifite ibibazo nk'ibi ngibi abaturage bavuze bati bateri zabyo abatiziranuka ntizicajinga ninjoro biba byazimye cyane cyane imvura yaguye urumva ko ni ikibazo bati ntiwacomekaho na telefone mwumvise ko harimo ibibazo bikomeye cyane umva bari abantu ubwabo ntabwo bibara nk'abantu bafite amashanyarazi umuntu yabyita ko ari amashanyarazi y'ingufu nkeya ubundi bavuga ngo umuriro w'ingufu niko babyita hari ngire ngo aho babahe umuriro w'ingufu nkeya cyangwa se umuriro utagira ingufu urumva bo nta kintu babahaye kubera ko ntabwo bibara nk'abantu bafite amashanyarazi ariko leta wo ibashyira mu bitabo ikabatwereka nk'aho ari abantu bafite amashanyarazi ubwo bivuze iki rero nuko nibajya basohora imibare y'abantu ngo bahawe amashanyarazi mujye mumenya ko harimo itekinika kubera ko bariya abantu bafite nta mashanyarazi bafite niba amashanyarazi bigira nijoro abantu bagiye kurya akaba yazimye uwo murasire ukaba wazimye badashobora gucomekaho telefone ntibashobora gucomekaho ipasi nta kintu bamariye baravuga ati muze mufate ibintu byanyu mu bijyane wumva rero ko ni ikibazo gikomeye iyo batwereka statistike zabo ahangaha mujye muhibuka mumenye ko hari abantu 48% kw'ijana by'abanyarwanda by'ingo basondetswe cyangwa se bazasondekwa bakabashyira mu mibare y'abantu bafite amashanyarazi kandi mu gihugu ntayo bafite kuko ibi ntabwo byita ko ari amashanyarazi bafite ariko leta kubera ko ikunda itekinika nababwiye ko iriya leta ikunda imibare minini itubutse rimwe na rimwe batubya ubundi bagatubura ariko baratubura nk'ubu ibyo umuntu yakora najyaga mbabwira nti kera nigeze kubabwira ariko iriya mibare ya ejo heza biriya byo kuvuga ngo abantu bazazigamirira bukuru mu byitondere umuntu ashobora kugenda akazigama amafaranga yo kugura atagura n'umuneke umwe bakamwandika ko yazigamiye izabukuru bakamushyira muri statistike tukajya kubona tukabona wenda mu myaka itatu cyangwa ine iri imbere batweretse ngo abanyarwanda bose bazigamiye izabukuru wajya mu bitabo wajya kureba ugasanga harimo abazigamye n'amafaranga adashobora kugura umuneke naba ngaba rero urabona ko baberekana nk'abantu bafite amashanyarazi bahawe umuriro ariko mubonye umuriro wabo wari urumva rero mutekereze imibare bazaduje ubundi Kagame ari kwiyamamaza ati nahaye abaturage amashanyarazi kandi mugiye kunda kubibona imibare izo nkuru nyinshi cyane zo kugihe ko muza Kigali Today izaki bavuga ngo abanyarwanda 77 bageze bahawe amashanyarazi ariko niwinjirayo ukajya kubaza amashanyarazi yameza ati bazaguha igisubizo nk'iki ngiki bose bavuga ko bari abantu bafite amashanyarazi umva ko ibi bintu rero ntabwo ko ari tekinika yo gushuka abanyarwanda no gushuka amahanga ngo bakoze ikintu gikomeye cyane bintu kandi bishobora kuba byaratwaye amafaranga menshi cyane barabibonye mu imfashanyo n'inguzanyo n'iki byose ari ibintu byagomba gutwara amafaranga menshi bagasondeka abaturage bakabaha amashanyarazi nk'ariya abaturage bari kuvuga ariko wenda mu bitabo bakazandika ko babahaye amashanyarazi y'ibitangaza bityo andi mafaranga bakirira niko bimeze kuko ntabwo numva ukuntu wavuga ngo bari abantu babahaye amashanyarazi badashobora gucomeka telefone cyangwa se ngo bajye kurya aba acyakari byose byazimye reka ndekeraho ngaho Jean Pierre watanga igitekerezo cyawe ukanasezera kuko ingingo nateguye zirarangiye Jean Pierre jambo niryawe
ntabwo urumva ni byumvikana
Jean Pierre ntabwo telefone yawe yumvikana Jean Pierre ntabwo wumvikana birakorora wakupa kongera kugaruka ngerageza ube mu wongera ugaruke wenda turaba tuganira ku yindi ngingo mwabonye inkuru mbaganiriza gatoya mwabonye inkuru aho uwitwa Sankara Kariste uriya uri mu rukiko Kigali aho avuga ngo rwose nibamugabanyiriza imyaka ajye kwirongorera ati nimunkati iyo myaka ingana gutyo nzasohoka nshaje ati kandi nyenda mfite umukunzi hanze aha ngaha tuziranye kuva kera nanjye mungire vuba vuba abantu babifashe nk'aho ari urwenya ariko mu by'ukuri Sankara we arishyuza ibyo yahaye ruriya rukiko nabonye ko yaruranze serivisi nyinshi cyane hari ibintu byinshi yarukoreye nibyo arimo kwishyuza nge nababwiye abantu Sankara afitanye haziranye na bariya abantu nyuma mwigeze kubona hari audio yasohotse ijwi rya Amerika ngire ngo cyangwa se ya BBC sinibuka neza aho avuga ukuntu ngo yatanze amakuru ngo amakuru akaba ari yatumye bajya gusaka kwa Rusesa bagina bagasa kuri computer bakasaka mu modoka ye atayo makuru yo ntayabaha ntabwo ibyo bintu mwarabigezeho namwe rero nimunde kuri ngende nge kwirongoreza ahangaha ni ibintu biteye ubwoba iyo nkuru sinshaka kuyitindaho ariko abantu benshi bavuga ati uriya mugabo ari gutera urwenya ari gutera ububyara na buriya butegetsi bw'agatsiko bite uriya muntu yaba ari muzima ariko nta uriya muntu ni muzima kubera ko yabaranze serivisi kabembo urumva hari ibintu nta n'uwigeze avuga ko bamushimuse uriya muntu baramushimuse ariko ndumva mu rukiko nta wigeze bizana ngavuga ati mwaranshimuse kuko n'abandi bavuga ati mwaranshimuse ibintu nk'ibyo yabikiye yarabyihora bishyira ku ruhande ariko kubona agenda agakora ibintu nka biriya arangiza akanavuga ku mugaragaro ati nabahaye amakuru atuma mujya gusa ku muntu iwe mu modoka ye mujya gusaka no muri computer ye no mu nzu mujya kumushaka ayo ni amakuru nabahaye ntangire rero nimunde kure ni ibintu bitoroshye reka ndekere aho ngaho wenda abandi bazagira umwanya wo kubiganiraho gusa reka nshake Jean Pierre wagaruse
nagaruse uri kunyumva
wi none uravuga neza Jean Pierre watanga igitekerezo cyawe wangiza ukanasezera jambo ni ryawe Jean Pierre
ya urakoze cyane waruvuze ku gitekerezo cya Sankara yenda ni ibintu byumvikana ariko nge ndagaruka hariya nyine ku mibereho mibi y'abaturage kubera yuko biriya bibazo abanyarwanda bafite kandi byose birimo birafocusinga mbese birerekeza muri 2024 twahoze twumva mu ngingo ya mbere twavuze wasangaga bavuga yuko ngo igwingira ngo rizaba ngo ryagabanutse ariko nge nkibaza ni iki kizakorwa kugira ngo igwingira ry'abana rigabanuke nge nabiriya bavuga ngo hagiye hagabanuka yenda ngo kangahe kwijana kugwingira ry'abana ni iki cyabaye umuntu yakwibaza ngo avuge ngo igwingira ry'abana ngo ryaragabanutse nuko twinjiye muri covid tugiye kwimaramo imyaka 3 kandi abaturage barafungiranye abana ntibajya kwiga inzara ni yose imipaka irafunze ntabwo bayifungura ngo bigaragare none bakavuga ngo mu mwaka w'ibihumbi 2024 ngo zababonye ngo amashanyarazi ngo meza bazaba ngo igwingira rizaba ryagabanutse
ukibaza ariko se niki kizaba cyabaye nahe mafaranga azabona ni inguzanyo zizaba zagabanutse se bazavumbura peteroli mu gihugu cy'u Rwanda se itari hasanzwe twatuzwe harimo niyo ya mushinga wa gaze mu kiyaga cya Kivu ntago nzi niba ukivugwa niba bikibaho byo kukoresha ibyo byose ukibaza se niki kizaba cyabaye kugira ngo mu by'ukuri abanyarwanda bagire aho bagera ku buryo bateganya ibintu byose babishyira muri 2024 ni igihe cy'akaga ahubwo ngiye nagushima uriya muntu wari wavuze ko ngo iriya manda ya Kagame ngo igiye kuba rurangiza kandi nibyo byaragaragaye mu by'ukuri uhereye mu 2017 ubwo batoye perezida ntabwo ibintu byagenze neza bamwe harimo abahera ngo umunsi Kizito yicwa nawo ni nayo nyine ni evenoma ikomeye cyane ibintu wagiye ubona bihinduka ariko kuva iyi manda Kagame yayijyaho imyaka urabona tumaze agiye kuyimaraho imyaka itanu ariko nta kintu cyagenze neza mu gihugu nubwo tuvugana nka covid 19 ngo ni isi yose ariko uzareba ingamba zagiye zifatwa mu by'ukuri mu gihugu cy'u Rwanda nta handi ziba ku isi nta handi bafunga abantu mwa buriya buryo no mu karere aho batuye naho watanga urugero hose nta na hamwe wabona ngo uvuge ngo iriya ni covid bari kwikingira nta na handi bafunga imipaka ngo igihugu kimara imyaka itatu abaturage baturanye badashobora guhahirana muri iki gihe tugezemo ni ibintu ni byinshi cyane ubwo rero abantu babatubeshya bandika bibwira ngo abanyarwanda ntibari kumva icya mbere mbere abantu bajyanye gutura hariya muri ya midugudu y'icyitegererezo bavuga yenda ngo bakoresha amashanyarazi ngo ava ku mirasire nayo ntabafashe ariko se bwo hariya ahantu bahabajyanye babishaka hari n'umwe wahabishaka kuko bari ugupfa kubatunda ari uguterera nk'uterera mu ngarani ngo nimugende mwirwarize abantu bakagenda bakahajya kandi mu by'ukuri iyo babahereza amafaranga kuri twavuga ati mubahe ingurane umuntu niba mugiye kumwimura ni mumuhe ingurane ajye kwituye ashatse muha amafaranga akwiranye n'umutungo we uwo muturage ari kugenda akagura si na ngombwa ko atura aho ngaho bo bashaka ari kugenda agatura mu byaro akajya mu yindi mijyi se ariko akabaho neza akabona n'ayo mashanyarazi atari nk'ubu ngubu kwirirwa asega kandi ntazanayabone ikibazo rero kirahari mu Rwanda ubu ngubu urabona bagiye kwitegura nyine wa mugani w'umwaka w'2024 turabona abantu benshi barafunzwe ahenda ntawamenya kubera amatora bashobora kuvuga bati bamwe nimubafungure ni ibintu bishoboka ariko ntawamenya ariko kaga nibwo agiye kuba kaga abantu benshi bagiye bavuga bati nk'uwo muntu wari uvuze ati iyi manda nirurangiza ni ndyankurye ndibuka ko yenda na bariya ba Karugarama uribuka wigeze afungwa wigeze akurwaho nabi ku mwanya wa minisitiri w'ubucamanza nawe yari yatanze igitekerezo cy'uko mu Kagame atakwiye kongera kwirirwa yiyamamaza urumva wari umwanya ukomeye wo kugira ngo abe yabivuga ariko bamushyize hasi bamuhindura nk'umuntu utarigeze uba muri FPR rero ni akaga abanyarwanda barimo nubwo bavuga yenda ngo bizagera umwaka wo kongera gutorwa nyine manda y'imyaka ngo itanu ariko abaturage barababaye ubu ngubu niba tureba neza ahantu hose abantu bari kuvuga ibintu noneho hari benshi batakibihisha ntabwo bakibihisha baravuga bati nuko twubaha perezida hari ibyo wakoze bagira ngo bamuhe agaciro ariko mu by'ukuri barashize wa mugani wabo reka rero dutegereze turebe mu by'ukuri ikiganiro cyacu n'imibereho mibi y'abaturage kandi natwe tubikurikiranira hafi ntekereze ko abumva mu by'ukuri bagomba kwikosora urugamba tukarurwana ariko tuzi neza ko hari abantu bacu bababaye kandi mu by'ukuri bibabaje kubona leta yiha umugambi donc ifata strategi yo gukenesha abantu gusa ikumva ko abantu bagomba kurengana ikagifata ibintu byose igakanyaga kugira ngo umuturage atabona ahamenera biriya bintu twatangiriyeho bya transport kuri igihe ni ikintu gikomeye cyane hose kubera iyi mondialisation n'ibi bya tekinoloji n'ikoranabuhanga ariko iyo urebye neza usanga ibintu bya transport iyo uyimye abaturage ngo ukabima access yo kubigeraho mu by'ukuri ubu uri kuvuga uti Rwanda rwinshi kuko bijyamo urubyiruko rwinshi cyane ni ukuvuga ngo urubyiruko nta kintu mbahaye cyo gukora ni mwicare mupfe cyangwa mukire ubwo rero mu gihe twamugandi tutegereje aya matora agiye kuzaba mwaka utaha nuko yamamaza Perezida Kagame azajyamo yongereye yamamaza tuzareba ariko twagakwiye gukora ku buryo uriya muntu tubimwangira tugafatanya abaturage bari mu gihugu bakavuga bashize amanga kubera ko niyo yakwica ntabwo uriya muntu ashobora kwica abantu bose ngo barangize ntabwo niziriangabo zishobora kwibeshya ngo zirasengwa abantu barenga cumi ngo uvuge ngo arongera ategeke kuko ni ahandi abantu nibatavuga azakomeza bice ariko nibavuga nibura hari ashobora gukira aho kugira ngo umuntu apfe ahagaze kandi ari umuntu muzima Edward nkaba narangiza rero ubwo ngushimira kuri ingingo twavuze ndumva ari ikintu kitoroshye kubona abantu birirwa barira ku manywa na nijoro barira umuntu abantu bumva bibwira ngo bari mu butegetsi ariko mu by'ukuri ari ubutegetsi bubereye kwica abantu ku bushake kandi tuzakomeza tubivuge ndumva narangiza rero ngushimira ngashimira abandikurikiye ngashimira abo twafatanyije nyine Serge na Chantal Nyange komeza umuhate wabo n'abandi bayoboke cyangwa se abarwanashyaka bumva ko impinduka ari ngombwa ntihagire ucika intege dukomeza ibikorwa byacu turabona abantu bikoza hirya no hino tukumva ngo bamuhozi bavuze ngo bafunguye imipaka Kagame ngo yagiye muri za Kenya sinzi byabarimo ariko twe ntekereza ko gukomeza umurimo wacu ari ngombwa kugira ngo twe guta umurongo ibiriya byose ni Photoshop baba ari kutwereka ariko mu by'ukuri twe kugendera kuri ibi bintu dukomeze icyo twiyemeje ibikorwa byacu bikomeze nta kabuza tuzabohora abanyarwanda kandi biri hafi kugera ndumva nabishimira Edward muri make nshimira n'abadukurikiye urakoze cyane nawe utaha
urakoze cyane Jean Pierre kubaje mu kiganiro turagushimiye cyane uri igomwa igihe cyawe ukanyaruka buri gihe uro gushimirwa cyane ndagushimye cyane kandi ngo nkwifurije n'ibihe byiza we na famiye yawe gutabona ubutaha ndashima kandi Serge na Chantal badufasha ku buhanga bw'ibyuma tugashima n'abanyarwanda bose bakunda radio itahuka bakunda ihuriro nyarwanda bakunda n'ikigano cyacu mu buryo bw'umwihariko bakunda kudukurikira kandi radio yacu bakanayitera inkunga tubasaba kongera inkunga kubera ko ibihe turimo ntabwo ari ibihe byoroshye bisaba ko buri wese yitanga ubwo rero nanjye ndabasezeraho mbifuriza ibihe byiza mbashimira ko nyine mukurikira ibiganiro byacu ubwo tuzahorana ubutaha gusa uko ibyo twaganiriyeho mwabibonye FPR iri kubira ubukungu bwose igakenesha abantu iratekinika imibare y'amazi iratekinika imibare y'amashanyarazi iratekinika imibare y'abana bagwingiye ngo kubera ko ngo muri 2024 Kagame ashaka kuzayikoresha ya matekinika yose twavuze kuzabikoresha agenda kuma abantu amaso ngo yagejeje abaturage kuri ibi yagejeje abaturage kuri yagejeje abaturage kuri ibi nimamutore abajya ku abirirwa bajya kumupfukamira ngo bamwinginge ngo ni ngo naze bibongere bamutore ngo abahe amahirwe kumutora muzi neza ibyo yakoreye abanyarwanda imyaka 40 ingaha yose irashize abapfa baburirwa irengera bamburwa ibyabo bagira gute abashimutwa abakorerwa icwa rubozo bagira bate bajya kwicirwa mu mahanga bagira bate murabona uriya muntu ari umuntu wo gutega abanyarwanda umwe ni mukeneye guhumeka abantu baje kuganira kubona imyaka 30 utabasha kuganira n'umuntu ngo wisanzure uturitse igitwenge kuko wumve uri mu gihugu cyawe kuko wumva uryohewe uhora wibombaritse ugenda wunamye wubitse amaso icyo bintu murabona ari ibintu bizima kuko abanyarwanda bagombye guharanira impinduka bagarira kuriya muntu agenda niyo yagutegeka ku gitugu ariko nyagasa utamutora utamubwira ko umukunda wowe mwereke ko utamushaka mwereke ko umwanga urumva ibyo ngibyo birahagije ubundi uburyo nibuboneka noneho umurwanyi kumugaragaro agende rwose kubera ko iyugo yarakishe yarakirangije nta muntu n'umwe ubategetse nabi muri ubu ngubu ifatoganiraho nta mupereza muri muri Afurika nk'uriya nta n'umwe wabona n'ibintu biba mu Rwanda nta handi harushaho gukora muri Afurika ntahanshobora kubona kandi dukunda kubereka ingero hari ibintu byinshi biba mu Rwanda bibi cyane udashobora kubona mu bindi bihugu rero abanyarwanda bagomba guca akenge bakamenya kurwana ku nyungu zabo bagaharanira ubwisanzure bwabo ko nta muntu uzaza ngo bahereze mu ntoki birababaje kubona hari abantu kuko bagenda gupfukamira umunyagitugu nkaho bamusunitse ngo agende bavuga ati tugenda genda urakapfura kapfusha genda ngo bamuvume bamuvugize induru nkabihehe agende ahubwo bakaza kumwinginga ngo nubwo ngo nyagasani ngwino udutegeke gute ibyo bintu nibiki reka ndekera ngo nibintu birabaje mugira amahoro y'Imana mumane n'Imana turakunda cyane kuri radio itahuka nikabageme Eduardo bategura iki kiganiro akanakibagezaho Imana ibane namwe.
Menwa